إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين
abibiti wabakkiriza tukyagenda mu maaso n'ekyafaayo kya nnabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaamu era nga bwe tuli mu kiseera kino tuli mu maka g'omukyala ayitibwa Zulayha nga ye mukyala wa Al Aziz minisita mu baminisita b'omukulu ayitibwa Arrayyan Ibn al-Walid yali kabaka w'eggwanga erya Misiri mu kiseera ekyo. Bwatyo Ibn Kathir bwagenda maaso n'okumuyita kabaka oyo naqlan an bani Israel. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam bw'amala okubeera nga atuuse emyaka egy'obukulu n'afuna obwa nabbi. Omukyala bwe yawangaalanga naye mu nnyumba nga bwe twalabye ku nkomerero y'omusomo gwaffe ogwayise ogw'olunaku olw'eggulo yeegwanyiza nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu wadhalika lifarati jamaalihi wa husnihi ekyo nga kiva ku bulungi obuyitirivu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali yagabira nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam. Allah tunyumiza mu Qur'an agantu warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak. Olunaku lumu munnako oluvannyuma lw'okubeera nti nno omukyalo ono yali akoze kaweefube ow'enjawulo atali mutongole nga nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam tayanukula kawefube oyo omuchalo ono yeteekateeka mu nneteekateeka etaali ya bulijjo. N'amanya nti nneteekateeka gyeteekisepeeseemu ku luno eteekeddwa okubeera ng'evaamu ebibala. Nabwe kityo yayolekera Nabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu ng'ayambadde ebyambalo ebisikiriza bye yalowooza nti nno tayinza kubeera ng'atunulwako okuggyako nga ayina okusikiriza oyo amutunuddeko mu basajja. Nabwe kityo yamuyita abeere ng'abeera naye mu kikolwa ekyo eky'obwonoonefu eky'obwenzi, ng'ekyo ekikolwa abakimanya obubi bwakyo beebo bokka abakkiriza Allah subhanahu wataala mu butuufu bw'okumukkiriza, ne batya Allah subhanahu wataala mu butuufu bw'okumutya, beebo abeenyinyala ekikolwa eky'obwenzi olw'enyinyala olwannamaddala. Wa illa abantu bangi baweula ekikolwa ekyo maa shiddati ilmihim wa kamaali ilmihim bi anna Allah subhanahu wataala yaskhat wa yamqat hadha alfi'l. Owekitiibwa Allah subhanahu wataala akyayira ddala anyiigira ddala ekikolwa ekyo eky'obwenzi, naye abantu bangi bagenda mu maaso n'okwebagala obwenzi nga n'abamu ku bo baliko obubonero bw'obulongoofu. So nga zambi mu mazambi amanene Allah yagaana mu Qur'an era nga lyagaanibwa mu mirembe gyonna egyakulembera, nga bwe yagamba Allah subhanahu wataala nti wala taqrabu zina innahu kana fahishata wasaa sabiila. Nabwekyo Nabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu omukyala gwali naye mu nnyumba ayagala abeere naye mu kikolwa ekifaanaganako bwe kityo, kyeyava amugamba nti hayita lak, sembera eno jangu amuyita okubeera nga bakola ekikolwa ekyo eky'obwenzi. Qira'a ya Ibnu Abbas ne Ikrima ne Abu Abdurrahman As-Sulami ne Qatada qira'a gye baasomanga wano yehitu lak, amma gye tulina gye tusoma qira'a eya Hafs wa qaalat hayta lak, jangu eno sembera eno. Qira'a eyokubiri hitu lak wa qaalat hitu lak, hitu lak kitegeeza ki ay tahayyatu lak. Tunuulire eno olabe engeri gye nkwewundidde, laba engeri gye nkwetegekedde n'amakulu amalala agali mu kigambo ekyo. Hayta lak sembera eno, hitu lak nkwewundidde, nkwerongoosereza n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Nga tukimanya obulungi nti Qur'ani yakka mu nsoma kkumi zonna nga zaavawa Allah subhanahu wataala era nga zaayita ku lulimi lw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Wabula nga ensoma ezo ziba zitya bwe ziba zaawukanye, imma ziba zinnyonnyola ensoma etaategeyi amakulu agali wali agazze nga geetadde ensoma emu nejja n'egafunza n'ekusembereza ddala ki ekyaliwo, oba okuggumiza oba okwongerako, byonna bibeera mu nsoma ezo. Ensoma kkumi naye nga tosobola kuzisiŋŋaana bil ijima, kyegattibwako baulama bil ijima nti ensoma zonna ezo kkumi entuufu ezava ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama tesobola koonagana n'akatono. Famathalan ekyokulabirako wano gwe tuli, qira'a gye tusoma era gye tumanyi ennyo mu Qur'ani gye tusoma ya Hafs, mu riwaya ya Hafs wa qaalat hayta lak, n'amugamba omukyalo ono ti hayta lak jangu sembera eno. Ate qira'a eno ya Abdurrahman Abu Abdurrahman As-Sulami Qatada Ibnu Abbas Ikrima hi'tu lak nkwetegekedde, byonna bwo bitunuulya buli kimu kiba kiyina amakulu ge kyongedde ku kirala. Amakulu yamugamba nti jangu eno mu bigabo byagattako ebirala, kwe kumulaga engeri gyamwewundidde, engeri gyanyiridde, tulabwe nyiridde, tulabwe enfaananyi bweti, wahakadha, byonna nga biri mu makulu ago. Kati weekitiibwa Allah subhanahu wataala atugamba nti omukyalo ono yayolekera Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam mu byambalo ebyo ebisikiriza n'amuyita babeerenga bagenda mu maaso n'ekikolwa ekifaanaganako bwe kityo. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam nayanukula omukyala n'amugamba ti ma'adha Allah a'udhu billah tekigwande n'akatono ekifaanaganako bwe kityo. Qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya kijja kitya ate okubeeranga mukama wange ataasiima mbeere nga mpisibwa ng'omuddu mu maka gano n'akubiriza ali mu maka gano okubeera nga mpisa bulungi n'empangaalira mu maka gano empangaala ennungi eyawukana ne baddu bannange empangaala gye bawangaalamu. Kijja kitya okuba nti okulongoosa okwo kwonna kwe yannongooseza ate nkusasulamu okubeera nti nno neegatta n'emukyala we. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun mazima ddala abalyaza amaanya enkomerero yaabwe tegenda kubeera nnungi. Ekigambo kino kyeyogera innahu rabbi ahsana mathwaya mazima ddala mukama wange yampisa bulungi amakulu agakirimu fala uqabil ihsanahu illa bil ihsan tewali kinsuubirwamu eri mukama wange oyo eyampisa obulungi okujjako nange kumuyisa bulungi nange kumusasula bulungi so si kubeera nti obulungi bwe yankolera ate neebagala ekigambo ekiyina oba ekiyinza okubeera nga kimusukkako ekyokubeera nga neegatta n'emukyala we. Nabwe kityo Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam yazzaayo okusaba kw'omukyala oyo ne kaweefube we bwe yali aliko mu kiseera ekyo n'agamba nti innahu la yuflihu adh-dhalimun n'ensonga n'agimuwa n'amugamba nti ekyo nno bwe nkikola sikoma kubeera obeezi nti nno neeyisizza bubi mbadde musasuzi mubi wabula ate munnange mu nkola ya Allah subhanahu wataala eryaba lyazaamaanyi abasasula bannaabo ababayisizza obulungi buno babayisa bubi kwe kubeera nti Allah subhanahu wataala fyucya yaabwe tagirongoosa ku nkomerero abasasula empeera embi oba ababonereza n'ebirala ebiri mu makulu g'ekigambo kino nti innahu la yuflihu adh-dhalimun limaadha lwaki kubanga nabbi saa salama yatugamba nti adhulum obulyazaamaanya dhulumaatun yauma alqiyama bibeera bizikiza ebyamaanyi ku lunaku lw'enkomerero. Amakulu gaakyo nti obulyazaamaanyi omuntu yenna bw'akola akimanye nti bw'atuuka mu maaso ga Allah subhanahu wataala agenda kusangayo obudde obwakazigizigi embeera tegenda kumwanguyira n'akamu n'akeddagala. Haditha eno adhulumu dhulumaatun yauma alqiyama eri muttafaqun alayhi eri mu Bukhari ne Muslim niva ku sahabi owekitiibwa ayitibwa Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Wano nno waliwo okwebuulirira okw'amaanyi kukubeera nti nno omuntu yenna bw'omanyanga nti waliwo omuntu akoledde obulungi togwalya n'akamu n'akeddagala okujjako kubeera nti nno ovaamu bulungi okudda gy'ali ovaamu bulungi bwereere okudda gy'ali. Egyo nno gy'emitima egy'ekitiibwa obutafaanaganako abantu bangi abazibu ennyo ayinza okubeera mu mbeera embi n'afuna n'omuntu n'amukwatako n'amulongooseza embeera n'amutuusa mu mbeera gyali tasuubira na kutuukamu bw'agituukamu n'ayisa ono eyamuyisa obulungi mu mpisa etali ya buvunaanyizibwa. Ekyo nno kiri mu nkola yaabo abatali balungi amma abalungi eyo si enkola yaabwe n'akamu n'akeddagala. Kakati ibadallah Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam ali mu nnyumba y'omukyala ono wetegereza bulungi ekigambo owekitiibwa Allah subhanahu wataala kyagambye ti warawadathu llati huwa fi baitiha n'amwegwanyiza n'amwegomba n'atandika okukola ebintu ebimusikiriza naye nga yaani oyo abikola allati oyo huwa fi baitiha Nabbi Yusufu gwasula mu nju ye. Amakulu ennyumba eno ya mukyala ono kati ekigambo kino Allah kyagambye allati huwa fi baitiha alina ebintu bingi byakusongerako biwuliriza ebintu bino. Ekisookera ddala Allah tulaga nti nno Nabbi Yusufu ali mu nnyumba ya mukyala oyo aba atulaga obunafu bwa Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam mu kubeera nti muddu ate oli amwegwanyiza mukamaawe oli amwegwanyiza sayidawe mukamaawe. Nabwe kityo ono muddu teeka ebirowoozo ku bunafu bw'omuddu oli mukamaawe ekyo kimu. Echo kubiri, kwe kubera antwe ya mwegwanyiza, mugagga, alinei simbi, yenyinimu, ati Nabi Yusuf alayhi salatu wa salam, talinako nakafuga mnyumba eyo. Wabula muddu, omuweleza, awanga rubuangazi mnyumba eyo. Binobyo nabi kulaga, okubera anti Allah agamiti alati huwa fi baitiha, akulaga ebikabyo obunafu ebyenja wolo ebyetolodde Nabi Yusuf alayhi salatu wa salam agezeseddwa n'embeera eno gy'owulidde. Ekisookera ddala kwe kubeera nti nno ono amuteebeddemu mukama we. Ekyokubiri yaalinawo Nabi Yusuf talina konna kaalina mwavulunkupe. Ekyokusatu mulimu era okulaga nti nno basulawam allati huwa fi baitiha basulawam. Mukubeera nti basulawam tobuusabuusa n'akamu n'akeddagala ekigezo obunene bwakyo mukubeera nti nno omuntu yamwegwanyiza asula naye mu nnyumba. Tekikoma kubeera nti asula naye mu nnyumba wabula talina baana. Mukyala atalina baana abeeramu yekka nga bw'awulira baawe yamugamba nti awunattakhidhahu walada oba tumufuula omwana waffe. Na bwekityo mukubeera nti nno asula yekka mu nnyumba kitegeeza nti nno ebisika oba ebyongera okukyankalanya obwagazi bw'omuntu oyo byeyongera okubeera ebingi kubanga weyeetaaga amulabako buli kiseera. Basula bonna amakulu mu nnyumba emu balabagana buli kaseera yabeera yamuweereza bino ndeetula bino ndeetula biri na bwekityo amuli kumpi awo allati huwa fi baitiha era nimubeeramu amakulu g'okubeera nti nno amaasi gano obwonoonefu buno bombiriri ne wamala wabeera nga beweteefuteefu okubugwamu munnange bubeera bubanguira oluwanguira olw'ekika ekya waggulu kubanga bali mu nnyumba emu. Era ekira tuyiga mu kigambo ekyo allati huwa fi baitiha tuyigawo bu'udu arriba okubeera nti nno tewali ayinza balowooleza kintu kyonna kibi ate ani ayinza obalowooleza ekintu kyonna ekibi kubanga oredi amanyiddwa ensi yonna tyokuvanga muvubuka mulenzi muto awasula wavubukidde ali makaago. Na bwekityo Allah agezaako Allah atulaga wano mu ngeri y'emu nti nno tewali ayinza kubalowooleza kibi ne babeera bamuliraanwa tebagenda kwekengera nti tulabye omuvubuka mu nnyumba Yusuf tulabye nga aline la bakimanyi bulijjo nti nno muvubuka mukozi ali mu nnyumba eyo muddu mu nnyumba eyo bonna bonna bakimanyi bulungi. Gattako ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyagattako wano bwe yagatti waghallaqatil abwab nabye embeera eyo omukyala bw'ajongerako embeera endala ey'okubeera nti yagenda emiryango gyonna n'agisiba emiryango gyonna n'agisiba abakubanga tagisibye omusajja najja n'abasanga nga bali bombiri mu nnyumba tikirina buzibu bwonna. Lwaki? Olw'ensonga nti nnyumba yaabwe akimanyi bwe bawangaalira mwana wa waka mwana wa waka yakubiriza omukyala amuyisenga mwana bawangaala bonna buli lwakomawo basanga bonna mu nnyumba kitudde bwe kityo myaka n'emyaka. Na bwe kityo omukyala n'agattako embeera endala ey'okusibawo ey'okusibawo. Lwaki? Kubanga oba oliawo baba tasibyewo basobola okwekanga ng'omusajja ayimiridde awo nga bali mu nsonga ennene efaanaganako bwetyo. Na bwe kityo omukyala okubeera ng'anyweza ebyokwerira byonna emiryango gyonna yagiggala waghallaqat al abwab kitegeeza kino nikibeera nti nno tewali kutya konna kwe balina nti waliwo ayinza okubeera ng'ayingira waliwo ayinza okubeera ng'ava ebweru n'abasanga mu mbeera eyo wallahu al musta'an. Gattako embeera endala ey'okubeera nti omukyalo ono yeerungiyiza yeekozeeko yeetadde mu mbeera yakakasa obulungi nti nno eteekeddwa okusikiriza oyo omusajja yenna abeera amulabyeko. Ekyo nga tukijja mu qiraa eri eya hiitu lak eya Ibuni Abbas radiyallahu ta'ala anhu gye tulabye wali emabega. Gattako ensonga endala kwe kubeera nti nno Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam mugwira mu kitundu kino kitegeeza nti mu kubeera omugwira talina kiyeetiira nti nno oba abantu banaamuŋŋoola banaamusunga nti yi kale okola otya ekikolo ekifaanaganako bwe kitu. Nedda talina bantu be famire ye ebyawe egenda kumusunga talina gwamanyi nti agenda kuddawo amusunge wabula mugwira muddu ali mu maka gano. Na bwe kityo la yakhaafu ala nafsihi ar talina kintu kyonna kyatya. Gattako ekirala okubeera nti nno eno ye famire eyamwola famire gye yeetaaga ennyo famire emuyisizza obulungi. Bwabaawo famire gyeyali tutenga famire ye, ye famire eno. Kitegeeza nti okubaako ekintu kyonna kyakola ne kinyiisa omukyala ng'omukyala ebbanga lyonna yali mu kumulongooseza, kibeera kigambo kya bulabe gyali, kimuggyako al uns, kigenda kumuggyako obutebenkevu bw'abadde alina mu nnyumba eno. Gattako ensonga endala, kwe kubeera nti omukyala ono Zulayha yali mukyala ayogerwako ebitabo nga naye mu ngeri y'emu yali mukyala mulungi ddala, yali mukyala mulungi ddala. Ne kibeera nti nno fitina mu ngeri y'emu ne ku sayidi eri endala yali butereevu esobolya ddala bulungi nnyo okuvaayo. Kati gattako ekisembayo era nga kye kinene ku bino byonna ebikooneddwako, kwe kubeera nga Yusufu muvubuka, muvubuka atali mufumbo, embeera ekivubuka n'okubeera nti muvubuka atali mufumbo talina mukyala, teri kubuusabuusa kwonna nti nno dawaa'i ashahwa zibeera zimukuŋŋaaniddeko. Obwetaavu bw'okubeera nti nno abeera mu mbeera efaananako bw'etyo abulina, nabwekityo kyekyaddirira mu mbeera eyo. Oweekitiibwa Allah subhanahu wataala atulaze nabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu, wadde embeera zino zonna nga bw'ozirabe zimukuŋŋaaniddeko, yazzaayo okusaba kw'omukyala ono kwe yali asaba era n'amuwa ensonga n'amugamba nti, munnange mukama wange yampisa bulungi, tekigwanira n'akatono kya buli azaamaanya okuva gye ndi singa mbeera nga nkoze ekikolwa ky'ompitirako okubeera nga nkikola, singa mba nga nkoze ekikolwa ekyo ky'ompitirako okubeera nga nkola. Kyekyaddirira Allah atugamba mu Qur'an, agamba ti walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha. Wekitiibwa Allah subhanahu wataala alaga mu ngeri ey'okukungiriza n'akozesa ekigambo walaqad ekiraga okukungiriza n'okubeera nti nno kyali kisusse okubeera ekinene. Allah gati walaqad hammat bihi, mazima ddala omukyala obwagazi bwe yali alina eri Yusufu bwali buyitirivu nnyo okubeera obungi. Yali mu mbeera nga emususseeko okumala ebbanga, akoze byonna by'akoze tebigasizza, kaakati ku mulundi guno yeetaagira ddala mu buli ngeri yonna ensonga eno okubeera nga etuukirira, ebyomuzannyo biveewo, kiteekeddwa okubeera nga kifaanana nga bw'akyagala. Kati Allah atugamba nti walaqad hammat bihi, mazima ddala omukyala ono yeegomba Yusufu olwegomba olw'amaanyi n'okubeera nga yamwegwanyiza olwegwanyiza olwitirivu, n'abeera nga omutima gwe gwonna gujjudde okwakirira okubeera nti nno yeetaaga omusajja ono oba omuvubuka ono nabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu. Allah agamba nti wahamma biha, wahamma biha, ne Yusufu yalina okubeera mu mutima ng'alaba omukyala ono nti naye ddala mukyala mulungi era nga mu ngeri y'emu n'obwagazi naye nabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu abulina. Kino nno ky'ekigambo ekituufu mu bigambo by'aba ulama ebingi ebyogera ku nsonga eno. Tuyimirireko ono katono. Abamu ku baulama baatunuulira ku kubeera nti nno amakulu g'ekigambo kino wahamma biha ne Yusufu ne yeegomba omukyala, nga balinganga abalaba nti nedda kiba kiteeka nabbi Yusufu mu mbeera enkendeevu, nabwekityo ne banoonya amakhariji ne batandika okunnyonnyola ebigambo bino mu mbeera ez'enjawulo. Wahamma biha ne baleeta kino, wahamma biha ne baleeta kitegeeza kino, wahakadha. Naye ng'ekigambo ekituufu mu bigambo byonna kwe kubeera nti nno maala ilaiha maila rijali linnisa. Abange ekigambo ddala ekituufu ekiri wano kwe kubeera nti ne nabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu yalina obwagazi mu mutima gwe eri omukyalo ono, yalina obwagazi mu mutima gwe eri omukyalo ono. Ku bigambo ebyo, ku kigambo omukyala kye yakola n'embeera ze, tezaaleka nabbi Yusufu ng'alinga bw'ali abadan, wabula byamutambuza omutima nagwo ne gubeera nga gutambula ku mukyala ono. Kino nno nga si bukendeevu n'akamu n'akeddagala ku nabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu, wabula bwe bujjuvu bwennyini nnyini nga bwe tugenda okulaba ensonga eno wano wansi. Ekisookera ddala kwe kubeera nti nno tekiba kya bbeeyi n'akamu n'akeddagala, tewabaawo kyonna kitendebwa nabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu, tewabaawo kyonna kye kiraga nti nno yali musajja omulongoofu ennyo, omukkiriza ennyo, atya Allah ennyo singa abeera ng'omutima gwe gwali teguli mu bwagazi bonna nakamu nakeddaga ruaki kubanga omuntu amanyiddwa ntino simulamu kwegamba nibwabira no nibwabi nibwomuletlo mukyala ali awo taina kya mukyusako taina kya mukolako chonna tetuyinza kumuwana ndi musajja mwasha Allah yekuma kisoboka nedda kitegeze yekuma aitibwa wensa aitibwa yekuma atya Allah eyewala obwenzi ateekeddwa okubeeranga bwatunuulira fitina ddala ddalebeera fitina fitina bwemuteeberamu ddala emukyankalanya omutima n'abeeranga tagirese okujjako lwa Allah subhanahu wa ta'ala obwe bujjuvu oyo yoyo Allah subhanahu wa ta'ala gwabawaana gwatenda nti nno yeekuuma otherwise bw'abeeranga gyonna omukyala lyakola omutima gwe tebimuvinga mutima gwe tebirina kibinyeenya ku mutima gwe yoyoyoyo oba mukyala afaananya ate tebimukwatako talina kyonna kyalaba then tabeera mu abo ababeera batendebwa nti nno yeekuuma nti nno yalekayo ekikolwa kino nti nno yatya Allah subhanahu wa ta'ala nti nno yatya olunaku lwali mila mu maaso ga Allah abadan nabwe kityo alina okubeera nga naye yali alina embeera emwetaagiza okubeera nti nno oba emuleetera okubeera nti nno singa si kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala kino yakigaana singa si kubeera nti nno bw'akikola ajja kuba alyazaamaanyiza mukama we singa si kubeera nti nno bw'aba akoze ekikolwa ekyo aba agudde mu bwenzi obuli haramu then waba tewali kintu kyonna kibeera kimuwaanibwa nabwe kityo nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu ekigambo ekituufu kwe kubeera nti ekyo Allah kye yayogera kiri ku makulu gennyininyini ag'okungulu wahamma biha naye bwe yatunuulira omukyala ebintu byali yeekoze n'ebingi bye yagattako jasi endabika ye yokka n'ebyo bye yagattako mu bikolwa n'ebigambo naki byamuleka mu mutima gwe nga mulimu obwagazi eri omukyala oyo wabula n'abeera nga yalondako Allah subhanahu wa ta'ala n'agaana okugwa mu nsonga eyo era nga oyo nno yatendebwa oyo yatenderezebwa okubeera nti nno alese ekikolwa ekyo ng'abadde akirinako obusobozi era mu ngeri y'emu tujja kulaba nti nno nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ayitibwa Yahya Allah bwe yali amwogerako yagamba nti anna Allah yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan min as-salihin wa sayyida wa hasura wa nabiyyan min as-salihin Allah bwe yali atenda Yahya yamwogerako ebitendo ebirungi ekimu ku bitendo ebyo yaganti agenda kubera sayyid agenda kuba wakitiibwa wa hasura mu ngeri y'emu agenda kubera mwabo abakuuma obwagazi bwabwe nga tebasuula mu haram obwagazi bwabwe nga tebasuula mu haram waliwo abavuunula nti wa hasura amakuru nga talina bwetaavu bw'abakyala bawulali bagamba la ekyo bwe kibeera nga bwe kityo then kuno si kumuwaana Allah batamuwaana wano kubanga talina bwetaavu bw'abakyala then abeera mukendeevu omujjuvu yaliwa yoyo alina obwagazi yoyo alina obwagazi obujjuvu yoyo omujjuvu idhan atabulina tabera mu bujjuvu wakadhalika nabbi Yusufu alayhi assalatu wassalam nabwe kitu nekibeera nti nno nabbi Yusufu alayhi assalatu wassalam okubeera nga yayimirira mu maaso g'omukyala ono nazzaayo okusaba kwe awamu n'ekyo nga neeke nyininyini si kubeera nti omutima gwe tugwali agadde kukola kintu ekyo wabula yatya buti Allah subhanahu wa ta'ala n'atya ogwa mu zambi ery'obwenzi n'atya ogwa mbuli azaamaanya n'atya okusasula okubeera nti nno akola ekikolwa ekyobuli azaamanya ku oyo eyamuyisa obulungi obwo nno bwebukkiriza bwennyini obumusitula amadaala mu kyafaayo kino nabwe kityo nekibeera nti nno aya eno wa amma man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa ani lhawa emuteebeddemu bulungi atidde engeri gy'aliibirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'aziyiza omwoyo gwe ebyo bye gwagala era mu ngeri y'emu n'abeera nga y'omu ku abo aboogerwako wano mu hadithi yombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama bwe yagamba nti saba'atun abantu musanvu yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh bagenda kubeera nga basiikiriza wansi w'ekisiikirize ekisiikirize maadha kya Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lwatalibakisiikirize kyonna okujja ko echa Allah subhanahu wa ta'ala omukubo ye musajja da'atuhu imra'a iyaitibwa omuchala dhatu mansub wa jamal omuchala nanyinitibwa noburunji echa kitero labanga kitero wechiri buterevu kumuchala ono Zulaikha nokweyongerako ebirala bingi ebitali mu kitendo kiri mukubeera nti nno takomye okubeera nti mukyala wa kitiibwa mukyala mulungi obula kweyongeddeko n'ebintu ebirala okubeera nti mukamaawe yeyongeddeko n'ebintu ebirala okubeera nti nno makaage mwawangaalira n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo kakati omusajja ayitibwa omukyala ali mu bitendo ebifaanako bwe bityo nagati inni akhafullah nze nti Allah subhanahu wa ta'ala omusajja ono ateeke mukisikirize sikubeera nti yali talina bwagazi nedda obwagazi lyabulina nekyo ekyamugaana okukola ekyo kuti Allah subhanahu wa ta'ala nekibeera nabbi Yusuf alayhi salatu wasalam yakulembera mu bantu abagenda okubeera mu muteeko ogwo era mu ngeri emu mujjukira bulungi nnyo ekyafaayo ky'abasajja abasatu abo ejjinja be lyasaanikira buli omu yavaayo ng'alaajanira Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga aggulawo ejjinja eryo aliggyawo babeerenga bafuluma ne omu ku bo ekyo kyasaba nakyo Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nti nno waliwo omuwala ng'omuwala oyo yali amwetaaga nnyo ng'amwagala nnyo naye olunaku lumu omuwala batuuka mu busoberwa tebalina byakulya tebalina kintu kyonna omuwala buli ssaawa yagaananga okubeera nga yeegatta n'omuvubuka ono akola naye embeera yonna embeera zonna ez'obwononefu naye olunaku lumu n'abeera nga yawanika basobole okubeera nga bafuna ekyokulya naye omusajja bw'amusemberera omwana n'amugamba takilla tya Allah ekigambo ekyo nekibeera nga kyadduka mu mutima gw'omukkiriza ono n'alowooza ku Allah subhanahu wa ta'ala n'aleka ekikolwa kyeyali agenda okukola awamu n'ekyo nga obusobozi bwonna bwali bumaze okubeera nga bukuŋŋaana nga n'okuwanika omuwala awanise basobole okubeera nga bafuna ekyokulya naye awamu n'ekyo maadha omusajja ono n'akita olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala kale kino kyekiri mu makulu ga nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam mu kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala nti wahamma biha ekituufu kiri nti naam naye kennyini nnyini yalina obwagazi bwe yafuna ku mukyala ono wabula n'abeera nga yabuleka olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala era nga obwo bwe bujjuvu era bwe buweesa nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam enkizo n'ekifo ekyawaggulu mukyafaayo kino mukifo kino kyetulimu wallahu ta'ala ala waalam nabwekyo nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam agaanye okwanukula okusaba kw'omukyala ono akuzizaayo kyekyaddirira wetujja okutandikiraawo biiznillahi tabaraka wa ta'ala waffaka allahu aljamia lima yuhibuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.